Siyabonga mfowethu Neville, njengoba ngishilo kulokhu kusa kuhlale kukuhle ukuze endlini yenkosi. Ngithe ukuba nomcabango ukubiza amakhosazana amancanyana lapha kulobu busuku ukubacula iculo engalizwa ilicula endlini yami ngolunye usuku. Ngikholwa ukuthi sisenaso isikhathi salo uma engekho emuva kakhulu. Khosazana Jeffries, ucabangani ngalokho lelo culo elincane walicula ngapho? Ngiyangena futhi ngalizwa liculwa futhi ngalithanda kahle kakhulu. Futhi ngithemba ukuthi angikuhlazi ukucela ukuba ulicule futhi ngitshele igama lakhe noma into enjengaleyo. Ngabe yilelo na? Ngingathanda kulizwa futhi ngiyazi nizolithokozela nonke.
Thank you.
ngiyalithanda nje lelo, ngithanda igama lakhe. Ngiyazi ukuthi yini engenze ngacabanga lelo ukuthi ngibe nalelo nenekazi elincane ukuba lilicule na lingushomi omncane wentombazanyana yami uRebecca. Uthi ngangibuyile ngokunye ukuza ngenza into ethize ekamelweni futhi ngezwa lelo licula futhi ngacabanga, awu, ngizolicela ukuba lilicule lelo enkonzweni ngezinye izikhathi.
On the road down,
I take a look at the school.
Well, I thought that's outstanding for a teenage girl.
I'm going to go to the house.
An old story of some years ago. He happened to turn around and notice his little boy just almost wallowing in the snow.
He said, Lelene, why are you going to go to the house?
Somebody, tonight is communion night, and I'll just have time. I was reading a little article some time ago, thinking back to the girls. Not thinking about the dangers she was carrying. And it seems to be like a danger beginning to. And she had never thought of being afraid.
Futhi lalingakaze licabange ngokusaba. Futhi nje laqala ukucula lelo culo elidala. Cha bo angingedwa. Futhi labo liqhubeka ngaphesheya kwedolobha. Kwakubonakala sengathi angekho ozolikhathaza. Kodwa khona manje nako kuvuka kwesaba okukhulu futhi.
And she happened to look standing
close. Kwenzeka ukuba libuke okumeduze futhi nakho kwakuma indoda ebukeka isabeka kakhulu. Iliqolozelo ibambe izingalo zayo zaphuma kanje izanga kulo. Ayikho indlela yokubaleka futhi indatshana yangempela. Ngakho lalinge nakugijima wayezolibamba. Kwakunento eyodwa kuphela elifanele liyenze. Lalingekwazi ukukhala kakhulu. Imimoya yayivunguza ngamandla kakhulu, icishe iphakamise umzimba wayo usuke esitaladini. Lalingeke lenza noma ubani ezwe lekho nje liniphuphuthekisa. Futhi kunento eyodwa kuphela kuyenza, lokho kwakungukukhuleka. Ngakho liqala ngaphansi kwezwi lalo linyenyeza umkhuleko kuNkulunkulu. Lase lithi lalingazi ukuthi kuvelaphi, kodwa khona manjalo ngasohlangothini lomnyango kwakumintsha enkulu kakhulu, futhi yayivuse umhlwenga wayo, futhi yaphuma yayo ohlangothini lwalo, futhi yeza ohlangothini indoda eyayizoba kulo, futhi yaqala ukuhonga ngolunakaNkulunkulu lapha idlula ngasemteni. Futhi ngokusheshe nje lapho indoda isiqhubeka yenza ngesalati, inja yajika yabuya yele muva yaze ilala phansi emnyango.
God will care for his own. God sometimes he works through
uNkulunkulu uzomnakekela wakho uqobo. uNkulunkulu ngezinye izikhathi usebenza ngisho nangenja noma izilwane noma ngenye indlela ukukhombisa inkazimulo yakhe nokuvikela kwakhe. Ngijabula kakhulu ukuthi ngiyamazi kuthethelelweni kwezono zami, futhi nginesiqiniseko sokuthi izono zami zingaphazi kwegazi njengoba ngizivuma nsuku zonke kuye.
This morning in the message I might have seen
ukukuza emlezweni bengingahle ngibonakala ngixapha kancane noma ngiluhlaza kancane, kodwa kuyosiyindikimba enkulu kakhulu yenkonzo yokuphulukisa. Kodwa ngiphile isikhathi eside ngokwanele ukwazi lokhu mfowethu Tony. Uma umuntu ezokwenza nje njengoba ezizela sengathi uyaholeleka ukukwenza, uNkulunkulu unakekele konke okunye kwakho ngendlela enhle. Isikhathi sokuqala okwake kwenzeka kanjalo lapha ngokuvamile sinikezela ngamakhadi omkhuleko futhi simisa abantu, kodwa umoya ongcwele wangenza ukuba ngibuze ukuthi zingaki izivakashi ezazisesakhiweni okwakuzokufaka konke ngokuphelele. Bese kuthi-ke wabazisa izifo zabo futhi kwamemezela ukuphulukiswa kwabo nokunye nokunye. Kuvele nje kubonisa ukuthi ukulalela kungcono kunomhlatshelo kuya namafutha ezinqama.
So tonight I've chosen a little scripture here for
ngakho kulobu usuku ngikhethe umbhalo omncane lapha kwemizuzu yembalwa ukuba ngikhulume. Futhi ngaphambi kokuba senze lokho, masikhothamise amakhanda ethu umzuzwana njengomkhuleko.
Lord, thou art God forevermore.
Nkosi wena uNkulunkulu kuze kube phakade, futhi siyabonga futhi siyakudumisa ngenhlanhla esinayo yokuza phambi kwakho ngendlela yomkhuleko.
Knowing this first that it is promised to us that if you ask
saziloku kuqala ukuthi kwethenjisiwe kithi ukuthi uma ucela noma yini egameni lami ngizolwenza, futhi sinesiqiniseko ukuthi uzopha isicelo sethu.
And there's been so much already done tonight.
Futhi sekube khona kuningi kakhulu kwenziwe kulo busuku. Ukuthi sinomuzwa ukuthi uma sifanele nje sivale inkonzo futhi siye ekhaya, singathi bekukuhle kuba lapha.
Do you hear these songs of Zion sang in the audience?
Ukuze lamaculo aseziyoni aculwe ezethamelini, ukuze abantu lapho bekhipha amaphimbo abo ngomkhuleko, nasemizindlweni nasemahubweni, njengoba umbhalo uthi ukwenza ukwethaba enhlizweni yakho ucula amaculo komoya. Ukuzwa lamantombazane amancane ayintshetshane kuleli hore elimnyama, njengoba kuzwakalisiwe kulobu busuku ngomfowethu Bhila esiphila kulo, nokuzwa becula amaculo aseziyoni.
Dear Brother Beeler's expression to you
ukuzwa ukuzwakalisa kukamfoti Bila kuwe indlela akuthakasele ngayo nalokho kwenzile nokuthi umkhubaze kanjani kumvumela ukubaqonde ukuthi yini abengayenza ngaphandle kwaleyo ngalo manje kuvele nje kubonise ukuthi sivikelekile ngomusa wakho namandla.
Let us all take heed tonight, Lord, for
sonke masinake kulobo busuku Nkosi ngokuba ngikholwa ukuthi sekuyisikhathi sethu sokuba sithathe ukuhlola isikhathi sokuhlola ngoba sazi ukuthi siyoba yini isikhathi sokuphuma kungahle kube late kuthi noma sicabanga ngakho sicabanga izindlela zethu kulobo busuku nemicabango yethu.
And we pray that you'd speak to us for a few moments.
Kulizikhulekela ukuthi uzokhuluma kithi kwemizuzwana embalwa ezweni bese usibusise enkonzweni yesidlo emva kwalokho njengoba sithatha izingxenye eziphukile zalesi sinkwa sekosha newayini limelele umzimba wakho ophukile negazi lichithekile ukwenzela ukuthethelelwa kwezono zethu.
Our most beloved pastor tonight wasn't feeling too well.
Melusi wethu uthandeka kakhulu kulobo busuku bengazizwa ekahle kakhulu kodwa engxoxisanweni yethu yocingo ukubeke altare ngilesiqiniseko ukuthi uzokwemukela Nkosi.
Not further offer a prayer for him, for we love him.
Futhi ngiphinde ngimnikelele umkhuleko ngoba siyamthanda futhi siyamdinga. Sikhulekela yena nomndeni wakhe nawo wonke umndeni okhona lapha nangazo zonke izicelo ezikhulunyiwe kulobu busuku nokuthula futhi. Sibusise ngokuqhubekayo emihlanganweni ngokuba sikucela egameni likaJesu indodana yakho. Amen.
I want to read just a little portion of scriptures here. Found in 1 Kings 19.
Ngifuna ukufunda nje ingxenye encane yemibhalo lapha itholakala kumakhosi okuqala ishumi lesishiyagalolunye futhi siqala evesini lesishiyagalolunye.
And he came thither unto a cave and lodged there.
Wangena khona emgedeni walala khona futhi bheka kwafika kuye izwi lenkosi futhi wathi kuye wenzani lapha Eliya na?
And he said, I have been
futhi wathi bengishisekele noma ngishisekele inkosi uNkulunkulu wamabandla futhi ngokuba abantwana bakhe bakwaIsrayeli balahlile isivumelwano sakho badilizile amathara akho babulele abaprofeti bakho ngenkemba futhi mina kusele mina ngedwa sebefuna impilo yami ukuba bayisuse.
And he said, go forth and stand upon the mount before the Lord, and behold,
futhi wathi phuma ume entabeni phambi kwenkosi futhi bheka inkosi yadlula isivunguvungu esikhulu sahamba futhi sadabula intaba saphahlaza amadalwa phambi kwenkosi kepha inkosi yayingekho emoyeni emva komoya wazamazama umhlaba kepha inkosi yayingekho kuzamazameni komhlaba.
And after the earthquake fire, but the Lord was not in.
Futhi emva kokuzamazama komhlaba umlilo, yepha inkosi yayingekho emlilweni. Emva komlilo yiphimbo lincane lihashazayo.
And it was so when Elijah heard it that he wrapped his face.
Futhi kwaba njalo Eliya esezwile lokho wakubuzela ubuso bakhe ngengubo yakhe waphuma wema ekungeneleni komhume futhi bheka wafika kuye izwi lathi wenzani lapha Eliya na?
I want to take for a text for a few moments.
Ngifuna ukuthatha kwindikimba okwemizuzwana embalwa wenzani lapha na?
Elijah had a hard day.
Eliya wayekade enosuku olunzima wayekade esetebeni kameli futhi wayekade ebone inkazimulo yenkosi yehla phansi wayekade ekhulekele ukuba umlilo uphume emazulwini futhi wasekhulekele imvula ukuba yehlele phezu komhlaba futhi ngaphansi kwakho konke lobu bunzima imiza yakhe yayisicishe yephuke. Oh, ngimzela kanjani pho?
And here we find him first preaching to a backslidden nation of people.
Futhi lapha simthola kokuqala Jumayela esizweni esidubukile sabantu. Nakujezebeli owayefuna indlela yakhe.
And
futhi abantu babefika endaweni ukuthi babeshiya uNkulunkulu, bashiya zonke izithembiso zakhe kanye nayo yonke imiyalo yakhe, futhi bengasazigcini izimiso zakhe, futhi bengasamnakekeli ngalutho.
And Elijah, in the midst of all of it, he could not compromise.
No Elia pakati kwabo bonke wayengenakuxekisa, wayedingeka ame ngeqiniso ezinkolelweni zakhe. Wo lokho kubonakaliswa kanjani kulolu suku?
And they had a queen there by the name of Jezebel. And she had led all the
futhi babenentombukazi lapho igama linguJezebeli, futhi wayedukisa bonke abantwana baka-Israyeli ngendlela yakhe yokuphila emnandi yesimanje manje, wabangela ukuba bahlobonge nokuba benze izinto ezimbi. Uma lokho kube sikho ukuzifanisa okuhle namhlanje. Kodwa u-Eliya phakathi kwakho konke nokho iningi labantwana baka-Israyeli izinkulungwane zabo babexegisile futhi bafunda ukuphila impilo edumile yesimanje manje, nokho u-Eliya wayengaxegisi. Watshela uJezebeli indawo yakhe nokuthi ufanele enze njani. Wo wamzonde lowo mprofethi, kodwa ngokufanayo nje wayengeke amvuma, kodwa wayengumeluzi wakhe. Wo kunezikhathi eziningi abangafuni ukukuvuma, kepha indoda ethunywe nguNkulunkulu emphakathini ingumeluzi emphakathini wonke, noma ngabe yiBaptist, iPresbyterian, noma ingubani. NkuNkulunkulu ugcoba indoda yakhe futhi ngeke ixegise, futhi abantu kwezinye izikhathi bayayizonde ngenxa yokuthi imele iqiniso, kodwa nokho ingumeluzi kaNkulunkulu wehora. Wo wamdelela, wayengenza noma yini ayengayenza ukuze abulale, kodwa nokho wayeneqiniso ezimisweni zikaNkulunkulu nemigomo kaNkulunkulu. Maphathi yakhe simanje manje nezinhlaliswano nokupenda kwakho ubuso bakhe nokugqoka izingubo zakhe kwakungcolise lezo zizwe. No-Eliya omdala wayengelula, wamtshela khona lapho ayemi khona. NkuNkulunkulu zithumelela abanye o-Eliya ngalolu suku abangeke baxegise ngesono, umuntu mumbe ozoshumayela iqiniso kungakhathaleki ukuthi libuhlungu kanjani. NkuNkulunkulu usenezinceku kuyo yonke imiphakathi ezingeke zixegise ngezinto zezwe. U-Eliya wayengawuthandi umkhuba wesimanjemanje wezinto, ngakho wama eneqiniso uNkulunkulu, futhi la manqamu lafika nela manqamu selibuyile futhi. No-Eliya phezu kwentaba ikameli ngenkathi becabanga ukuthi zonke izinsuku zezimangaliso zase zedlule, futhi kwakungeke kube khona enye into efana nezimangaliso, kwakunendoda yodwa eyakholwa kuzo. Yayisithi, yenyusani bonke abaprofethi benu, benyusele phezulu lapha entabeni, futhi masifakazise futhi sibone ukuthi ungubani uNkulunkulu. Ngiyawuthanda lowo mphalo.
Oh,
uma kwake kwaba khona isikhathi endaweni ukuthi amandla kaNkulunkulu eqiniso abefanele abonakaliswe kunamhlanje, ake sifakazise ukuthi uyini uNkulunkulu.
If education is the way out to freedom,
my food, idlela yokuphuma enkululekweni, kungani ngenzi na? Uma ukuma kwezenhlaliswane nokunye nokunye, kuyindlela yokuphuma, kungani kungenzi na? Uma kukhokela ezinye izizwe kuba zibe ngoshomi bethu, futhi zitshela ukuthi zisiphendulele izithende ngokushesha nje ezingakwazi ukukwenza, futhi awukwazi ukuthenga ubungane ngemali. Ubungane yisipho sikaNkulunkulu. Umama abantu abakhulu nabafundisi abakhulu beyindlela yokuphunyuka, kungani singenayo uNkulunkulu omningi emiphakathini yethu na? Kungani sisekuhlehleni njalo njalo na? Uma uhlelo lwezemfundo nepulpiti eliqeqeshwe kahle nekwaya eliqeqeshwe kahle, futhi njalo njalo siya phambili siqhela kakhulu uNkulunkulu ngazo zonke izikhathi, ngakho ke ngeke kwasebenza. Yenzani isayensi na isayensi wena uthi isikhathi sizofika lapho isayensi ingenza lokhu futhi yenza lokho senzeni la masilethe endaweni kuze kuthi babhubhise umhlaba wonke benzani na bahlakaza umhlaba esikhundleni sokuwenza ngcono kunge kutyala lapho ukapteni Alfarao FBI phezu kwezingxenye ezincane ze-United States wangingenisa ehofisi lakhe emva kokuba ngangimholele kukristu ezanze emhubheni wokudubulela kwathi futhi Branham ngiyibaptist ngeze ukuthi wawuyibaptist ngathi yebo mnumzane wathi kodwa ngizange ngithole lowo moya ongcwele okhuluma ngawo wathi cabanga ukuthi ungaba ngowami na ngathi yebo mnumzane wathi awu ngizohoda ikamele elihle ndawo ndawo kwelinye igumbi elihle lehotela futhi ngithatha wena nami siye phezulu lapho futhi mhlawumbe uzofika egumbini lasehotela futhi angigcwelise ngomoya wakhe ngathi awudingeki ukuba ube neho ufanele ube nekamele lasehotela wathi awu uzohlangana nami kuphi na ngathi khona lapha wathi ubengeze kunomhubhe ubengeza umhubhe ukudubulela mkhumbini wephi na ngathi wangena esiswini somkhombe ngoyedwa ezithandweni somlilo ongomunye uzohlangana nawe kunoma yimiphi imihlabathi oyohlangana naye kuwo impela unkulunkulu ufuna ukuhlangana nawe ufuna ukuxoxisana nawe uzofika lapho ukhona manje uJezebeli wayengcolise izwe nemizwa ka-Eliya yayisebunzimeni futhi wayekade enze izimangaliso ezinkulu futhi wenze izibonakaliso phezu kwegquma ukufakazisa ukuthi uNkulunkulu wayesalokho enguNkulunkulu futhi engaphendula endleleni ngesimangaliso futhi kwalethani imiphumela na ukusongelwa kwempilo yakhe kwalethe ini esikhundleni sevuseleleyo umuntu abajikelelele na kwalethe ukusongelwa empilweni yakhe uJezebeli lapho uHabi emtshele lezi zinto wathi kwangathi onkulunkulu bangenza kimi futhi ngaphezulu futhi uma nginganqumi ikhanda lakhe ngalesi sikhathi kusasebusuku kuthi Eliya wayezama ngenhliziyo kuye kankulunkulu ezama ukukhombisa abantu ukuthi unkulunkulu wayeseloke kunkulunkulu futhi kwabuyele kuye futhi wabalulekela ehlane lapho esekuzwile futhi lapho walala ngaphansi kwesihlahla somjunipha ezama ukuthola induduzo wayethume inceku yakhe futhi yamshiya manje indatshana yethu iyezindaweni ezintathu ezihlukene enye intaba ikameli ilandelayo ngaphansi kwesihlahla somjunipha indawo yesithathu unkulunkulu uhlangana naye usemgedeni futhi kwethu kakhulu umelusi lapho uyazi kanye nabanye befundisi bengisiza emva kwentaba ikameli uzoba nesihlahla somjunipha noma yinini lapho umuntu enesibusiso namandla kankulunkulu ethululelwa phansi futhi akwenzele ukuthize bheka usathane usemzileni kumbula nje usuku olulandelayo ngalowo msomluka emva kosuku oluhle ngesonto kuzoba yinto ezima ngoba uzokwenza konke angakwazi ukuba ashaye lokho akuzethemba kuphume kuwe ukuthi umoya ongcwele owangenisa kuwe kuthangi.
So Elijah had a big day.
Ngakho-ke u-Eliya wayekade nosuku olukhulu futhi unokwethuka noma kunjalo bonke abaprofeti banjalo babizwa ngosangene uJesu Kristu wabizwa ngosangene bonke abapostoli babizwa ngosanganayo ngumphakathi ngoba inkonzo yabo yayingaphezu kwemvelo kakhulu kwaze kwathi abantu bacabanga ukuthi babesangele wonke umuntu ephila ngokwesaba uNkulunkulu kuKristu uJesu uzohlushwa uba ngumuntu ohlukile njengoba umfowethu Bila washo ngesibonakaliso sakhe ngemuva uzalwa ngokusha uba yisidalwa esisha kuKristu izinto ezindala zidlulile izinto zokwenyama zomhlaba azisakubambile futhi awusazibambile uma sewedlulile kufeni wangena ekuphileni. Lapho uNkulunkulu ebamba umuntu into yokuqala yenzayo ebandleni uyiletha isuka kokwenze yebungceleni futhi uyiletha isuka kufeni yekuphileni izalwa kabusha yinto entsha imibono yayo misha esikudingayo ivuselele njalo namhlanje kuyiqiniso impela.
Oh, we've had a dip of the spirit.
Wo sibe nokujula kokomoya sibe nezibusiso zokomoya nokuphakama kokomoya kodwa asisakudingi lokho sidinge ivuselelo kokomoya kaNkulunkulu ophilayo ezinhliziyweni zabantu.
We don't need so much of the dips of the spirit.
Asidingi ukuqiniswa kweningi kukamoya noma kuvuswa kukamoya sidinga ivuselelo lokho ngokuthi ivuselelo lokho esinakho.
Not a spiritual awakening.
Hayi ukuvusa kukamoya ngezinye izikhathi lokho kubangela izixuku ezixubene kodwa sidinga imvuselelo ezosefa phansi inyakazise phansi futhi ezonquma zonke izinto njengokuma ngasogwini lolwandle ngakikhuluma nabanye abazalwane basePuerto Rico emavikini ambalwa adlule ukuthi ngenkathi ngibona olwandle olukhulu nesivunguvungu esikhulu amakhakazi hhayi ephakeme kunaleli tshabenekele futhi ngathi uyazi ukuthini akunasonto elilodwa lamanzi kulo kunalapho lizole ngokuphelele kodwa yini eyenza lokho kuphehla nokuxuma futhi kusho ukuthini na kuphonsa wonke udoda uphume kulo phezu kosele.
That's what the church needs. Is a
Ilogi bandele kudingayo ivuselele kuze amazamisa kuphume kulo konke kwezwe nezinto zezwe futhi ibuyisele ubunsulo nobungcwele bukaNkulunkulu ezinjeni zamakholo awo ukujobeka. Kungani amadoda ukuba izivumelanise yona uqobo abayitholi ivuselelo kanye ngesikhathi emoyeni wabo babangokwenyama kakhulu futhi bangabi nandaba baze bathole ukuzazisa bebestashi bazenze balunge bayafunda futhi batetishe futhi lokho kuhle kodwa lokho kusikho esikhuluma ngakho wazi kuningi ngezwi kuhle kwazizwi kodwa kungcono kwazi umqambi wezwi. Yabona leyo nto ethize encane oyishiya ngaphandle leyo nto ethize esetizweni ekwenza ube yilokho yikho leyo nto ke. Futhi ngiyanitshela uElisha nemizwa yakhe esencubhene empeleni ngangihlale njalo ngimzwela imizwa yakhe yase ilungele ukuphuka empeleni futhi lokho kugcoba okukhulu okuvela kuJezebeli kwaqeda unhlangothi wabe segijima wangena ehlane waselala ngaphansi kwizihlahla zomjunipha. Leza sehlakalo sesihlahla somjunipha kunabaningi bethu esizithola singaphansi kwizihlahla somjunipha ngizithola mina uqobo ngingaphansi lapho izikhathi eziningi endaweni ongazi ukuthi yini ofanele uyenze uxakanisekile ngokusobala ngingaphansi kwazo ngqo manje futhi ngiyazibuza wo Nkulunkulu ufuna ngenzeni na.
You know people
yazi abantu abangaphansi kwesihlahla somjunipha ufana noElia bathande kulala ngishumayela kubantu abakhathele kunanoma ubani ezweni abantu bakhathele kakhulu bakhandleke kakhulu ngokwengqondo baze bagcwalise izikhungo sabagula ngengqondo lezibhedlela yawo zonke baye sibele sijalo semizo baze bengazi ukuthi bakholwe yini nokuthi bafunani balele lapho nje abazi ukuthi bafanele benzeni. Wo kungukubona ukudabukisa kakhulu.
Listen here my brother, you can't drink it all.
Lalela lapha mfowethu ungeke ukuphuze ukuqede ungeke ukumemeze kusuze noma udlale amakhadi kuze kufiphale futhi ungathatha izithongwane eziyizinkulungwane futhi uzame ukulala kusuze futhi ungeke ukwenze wonke amakhambi ethu amancane into kuphela ayenzayo ukusize izimpawu zesifo sifanele sibe neselapho sesifo.
We got to have it.
Sifanele sibe ne bonke odokotela babagula ngenqondo ezweni ngeke bakulaphe kusiza kuphela izimpawu zesifo selapho sisegazini likaJesu Kristu. Hayi ukuphumula kwini lolwandle hayi ukuthola icule ikwaya ukuba icule amaculo yilokho esizama ukukwenza namhlanje ukucule kusuke. Sizazenza njengoJones futhi sizama ukwenza ukuthile kuhlukile sizama ukufundisa sikukhiphe kunendlela iyodwa kuphela yokukwenza kungukuthi bhekana namaqiniso kunjalo.
If you're upset and frustrated, don't join church.
Uma ucasukile futhi uxakanisekile ungalijayini bandla woza kuKristu ilona kambi kuphela ungasebenzisi futhi uphenye ikhazi elisha thola nje impilo entsha uKristu impendulo.
Very late under the juniper tree.
Nangelele ngaphansi kwesihlahla somjunipa wayengazi ukuthi enzeni. Imizwa yakhe yayiphukile, wayeqaqazela, wayekhala, kungabazeki futhi wayesesimwele sibi kakhulu. Abaningi bethu bashaye lezo zindawo, ikakhulukazi ngemva kwesehlakalo sasentabeni kameli. Wabuza ngami kelekelanga kothile ngalokho, nokuthi kanjani lokho, yini ebesiyo yenza, yini engakwenza thina, yenziwe na, yini engenzelwa thina ngalezo zikhathi na. Kunento eyodwa kuphela okufanele uyenze, ngokuzinikela kuNkulunkulu. Manje ngiyazi ukuthi umuntu angazikhandla ngokweqile nomuntu angangazikhandla ngokwenele. Indoda uNkulunkulu wayazi ukuthi le ndoda idinga ukondliwa, yayidinga ezokudla, futhi ngaphansi kwale ndawo lapha lapho ayelela khona uNkulunkulu wayedingeka amenzele okuthize. uNkulunkulu fanele yenze okuthize ngawo wonke umuntu oza ngaphansi kwesihlahla somjunipa, noma uzoba yizicucu. Umele kwenze uma inceku yakhe imele ngaphansi sihlahla ngaphesheya, ingazi ukuthi imele yenzeni. Ufeze umsebenzi wayo u-Eliya wathi, ho Nkosi mangife. Ngike ngaba naleyo miza emva kokuba sengiphumile emhlanganweni, futhi ngibukeka ngathi ngizamile, futhi ngashumayela, futhi nganciba, futhi nganxuza, futhi ngabona ingelezi kaNkulunkulu ikhuculula emhlanganweni, futhi yenze izibonakaliso nezimangaliso. Futhi ngihlale emotweni ngaphandle, futhi ngibeze bekhala bethi lokho bekungelutho kodwa isayensi ephathelene nengqondo. Akukho lutho kukho, akukho lutho kulokho, konke ngumpedo. Oh, kodwa-ke ngiyakaqanga phansi kwesihlahla somjunipa, ngiyacabanga Nkosi, kungani ungivumele ukuba ngikwenzele ini na, yini engenziwa na, kodwa sonke sishaya lezo zehlakalo.
But the mercy of Jehovah to his servant.
Kodwa umusa kaJehova encekini yakhe, uNkulunkulu uyazazi izivivinyo zakho, yazi lokhu nje, wazi konke ngakho. Ngakho uyehla futhi uyazi ukuthi inceku yakhe idinga kuphumula. Ngakho uyayilalisa nje okwezikashanyana ngenkathi isalele lapho ilinde ukuphinde ibuyele noma ikhuleke kuba ife. Kozo baba bami bafa ngaphambi kwami, futhi manje thathe impilo yami, sengenze kwanele, ngibe ngulo kudla, ngiqede ibanga, kodwa kwakuse khona umsebenzi ozamele wenziwe nokho. uNkulunkulu wayengakaqedi komprofethi wakhe, wayesenomsebenzi. Kunendaba ukuthi simemezeke ngakanani, futhi sicabange lokhu lokho noma kunye, akukho kungasithatha kuze kuba uNkulunkulu seqedile ngathi. Ngijabule kakhulu kwazi lokho. Ngezinye izikhathi uzizwa sengathi njengoba ngenza ngesinye isikhathi ngabeka ivolovolo ekhanda lami ukuba ngizibulale, kodwa ngikwazanga ukukwenza. Ngakhumbula iklavu lami ukuba ngisibeke oleyinini onamandla agezi amakhulu lapho engangisebenza khona, kodwa ngikwazanga ukukwenza. Into ethile yize lokho ibambile. uNkulunkulu ofanayo wayeno-Eliya, lilo uNkulunkulu ofanayo namhlanje. Wangibona ngaphansi kwesihlahla somjunipa, umkami nengane belele ngaphesheya ethuneni, nobabayi wami, umfowethu nabo bonke. Ngase ngicishe ngahamba cobo lwami, ngike ngalala ngaphansi kwesihlahla somjunipa. Kunzima. Futhi ngafika endaweni ngangihanjelwe inkondo kakhulu. Ngazama ukwenza isibhamu sidubule ubuchopho bami, asikwenzanga. Niyebo, usenomsebenzi osamele wenziwe, ukuthile kumele kwenziwe. uNkulunkulu wayengakaqedi uyokunakekela njalo.
Poor, tired, weary servant. He saw him.
Ubofu wekhathele kuleke ekhandlekile, wambona, wayazi ukuthi wayekuphi, uyazi ukuthi ukuphi kulo usuku. Ungahle ube ngaphansi kwesihlahla somjunipa yonke into isihambile, kodwa kumbula, uyazi ukuthi kuphi. Sidinga ukuningi kakhulu kokulungisa kabusha, njengowesifazane omdala ongumkhalati wathi ezansi eningizimu. Wayekade le ngozi, imoto yayimshayisile futhi yamlimaza kabi kakhulu. Nombeli wathi, uyafuna ukufuna inkokhelo ngomonakalo na? Wathi, somthetho uMusa Thabo Sithandwa wathi, nginomonakalo owanele, ngifuna ukulungisa okuthize.
This community in this church tonight, in this
Futhi ngicabanga ukuthi wawukhulumela kahle lomphakathi naleli bantu kulobo busuku nale melika ibopheleleke ezogweni ayihlubukile isivele isekho ayiseke emgwaqeni wayo obheke ezogweni isivele ihlangene nezihogo ayilahlekile izolahleka isilahlekile kakade.
It doesn't need a suit for damages. It needs a repair.
Idingeke kufuna inkokhelo ngomonakalo. Idinga kulungiswa. Iqiniso. Uyazi lapho ukhona. Uyazi ukuthi ulele kuphi.
And he sent an angel. And the angel touched him and he went to sleep.
Futhi wathumela ingelosi. Ingelosi yamthinta. Futhi waya kolala. Futhi lapho evuka, kwakukhona amaqebelengane noma olunye uhlobo lwamaqebelengane abhakiwe ehlele eceleni kwakhe. Wayesethi, Eliya, vuka udle. Nanko umusa kaNkulunkulu encekwini yakhe. Niyabo, uyayiphumuza.
You know, Jesus
just what he is. I didn't get it done. Ngicabanga ukuthi lapho mfowethu Billy Graham ekhona kulobo busuku ezama ukudubula ngaphezulu make le mizimba yabantu iqinile kodwa idinga ukuphumula. Kodake ngaphumula kancane bese uyende wena thize futhi bayokugxeka bathi bengicabanga ukuthi ube ngumshumayeli mbukeli bandle kaphesheyo sebeli etoba noma into enjalo kodwa lokho kunentaba uJehova uzomnakekela wakho uqobo.
While
he was laying there, and the tree was upset, he 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 Guliaz will move so good. Getting a money out. Footing in Segil,
that he went 40 days and nights and God located him standing or pulled back in a cave.
Futhi siyathola khona-ke ukuthi wahamba izinsuku ezingamashumi amane lobusuku noNkulunkulu wambeka emile noma wajonsa waphuma emgedeni futhi uNkulunkulu wayefuna ukuba mnake ngakho kwaba khona isivunguvungu esikhulu esadlulayo futhi sadabula izintaba sasinamandla kakhulu sase sazamazamisa amadwala kodwa uNkulunkulu wayengekho esiphephweni kwahamba ngaphambi kokuba uNkulunkulu enze.
And then there come again a great earthquake.
Futhi mfowethu dadewethu ngade ngisembuva emgedeni sikhathi eside ngokwenele nawe ubukhona futhi ukwazi ukuthi kube nokuzamazama kamhlaba kuningi okunyakazayo ngalapha umsindo omningi nokuqabisana nokuyaluza nezinto ezinjalo nemihlangano emikhulu kodwa ubekuphi uNkulunkulu kukho na. Ingalesi sizathu ngasho lokho engakwenza kulokhukusa kuzofanele kufike into ethize ejulile kakhudlwana kule nkonzo yokuphulukisa kuzofanele kube nento ethize ejulile kakhudlwana kunesipho sokukhuluma ngezilimi kuzofanele kube nento ethize ejulile kakhudlwana kunomoya okunguza ngamandla umoya waphuma kodwa uNkulunkulu wayengekho kuwe sibe nemimoya evunguzayo enamandla ezweni jikelele namandla ingozi nekazi ebusweni nasezandleni zonke izinhlobo zezibonakaliso kodwa kuphi uNkulunkulu na. U-Elisha walinda nokho wayengumprofethi kodwa walilalela akazange aphume ukuba athathanise izivuselelo nabo akazange aphume ukuba athole itende likhulu ezweni akagaza aphume aye kwithelevishini noma okunye nokunye njengoba singakubiza kanjalo kwaku kuqobisana kukhulu futhi nelika inecala lokulalela leyo misinde wo siyawuthanda umsindo kodwa uNkulunkulu akekho emsindweni nakuba njengokuhloniphekile nezinto njengoba kunjalo nokho uNkulunkulu akekho emsindweni. Uma lokho bekungaba njalo lapho abaseyafika beshaya amathomthom awuzange uzo umsindo njalo nesiqi uNkulunkulu wayengekho kuwo futhi sike saba nemimoya namandla sibe nezinhlobo zonke zomlilo nokuzabazama komhlaba nokuqhaqazela nezimvuselelo ezinkulu nezinto ezinjalo uNkulunkulu wayengekho kukho ukube kwakukade kunjalo kwakuyo zibonakalisa kodwa ngemuva kwalokho kufika iphimbo lincane lihashezayo khona-ke uNkulunkulu wayesephimbweni.
That's what I'm thinking today,
friend. We are so cool. We are so cool. We are so cool. We are so cool. Bheka ukuthi benzani bavulele imisakazo emidala kakhulu ngakho konke abangakwenza ngomculo wokuzibingi nebugiwugi lonke lolo hlobo lwento bafanele babe nakho kakhulu kakhulu kuyoqhumisa untwentwesi lwendlebe cishe wonke umsindo ngaso sonke isikhathi sosuku futhi emandleni zishaya amathambolini zigijime zenhle senyuka futhi zamemeza futhi zampongpoloza futhi zakhala futhi saba nesikhathi esimnandi njengalezo akukho kumelane nakho kodwa wayekuphi uNkulunkulu kukho na.
What did it do? Broke us up in little pieces called the sins of God, the church of God, the Pentecostal United
One of God, the church of God, the Pentecostal United Oneness. God was in it. It's the phrase God is in it. Unkulunkulu wayengekho kukho. Ngumanduleli kaNkulunkulu. Uhlaka. Umabona kubizwa ngobuphindi namhlanje abantu baya emabandleni futhi baphile lokhu kuphila kuhloniphekile futhi baphume futhi baphika ukuphulukisa futhi baphika amandla kaNkulunkulu futhi baphike impilo engcwele belibize ngezinhlanya kumbula lolo uhlaka lokho yi-Fortwood ngikhola ukuthi kubiza ngokuthi umsebenzi zikafula yinto bubulu kuyinto uhlaka oluya ngaphandle uNkulunkulu kuphela uma phezu kwalo ukwakha isakhiwo utuma uNkulunkulu uhlake mbumbulu kuphela luyontatshulela phansi sishaya izandla sase sithi utuma uNkulunkulu uma umemeza utholile i-Methodist isho lokho amanazarini bajola ukuthi babengenawo Pentecostal yathi shaya izandla zakho futhi umemeze uze ukhulume ngezilimi utholile kodwa sathola ukuthi sasingenawo.
There's one more thing left, and God take
me
to a cave.
Noma ngaprofesha futhi ukhuluma ngezilimi futhi uveze izibonakaliso nezimangaliso futhi wenze izimangaliso futhi wenze izibonakaliso ezinkulu kodwa uma lelo lincane iphimbo lincane likashazayo lingekho phakathi lapho awilutho kusho umbhalo ilokho esikulalele manje.
We've had the thunders, we've had the fire, we've had the rushing winds and the earthquakes, but God sent us a still small voice.
Sibe nemidumo, sibe nomlilo, sibe nemimoya evukuzayo, nokuzamazama kamhlaba, kodwa uNkulunkulu sithumelele iphimbo lincane lihashazayo, ilokho esikudingayo. Lalela mfowethu, sidinga lelo phimbo lincane lihashazayo, iphimbo lincane lihashazayo lakhuluma.
Jesus said he couldn't hear his voice. Jesus
wathi ongeke ulize iphimbo lakhe esitaladini, awumzwange ekhala, waye iphethini lethu mbhekeni, waqathaniswa umoya wakhe njengejuba umnene. Izinto ezinkulu eziyizinto ezithule benikwazi lokho bangani na lalelani ilanga elinikeza ukuphila emhlabeni kuyo yonke into ephilayo empilweni yezitshalo impilo yezitshalo impilo yezihlahla noma yini okunye kuveza kuphila ilanga liye kwenza futhi lingadonsa magalane isigidi yamanzi emhlabeni futhi lenza umsindo omncane kunoma singathola iphakete eligcwele liphuma epampini yabo izinto ezinkulu izinto ezithule izinto ezinkulu.
Did you ever hear the world turning?
Wake wawuza umhlaba ophenduka na? Wake wayize imihlaba lapho idlule kujikelezeni na? Uke uze owode na? Leyo yizinto ezinkulu. Wake wakuzwa ukuphuma kwelanga na? Oh, sicabanga ukuthi sifanele sibe nomsindo omningi. Sifanele sibe nebhendi yamacila onke kushaye uxuma kwiningi phansi naphezulu. Noma asinawo umhlaka nomuhle. Sicabanga ukuthi wonke umuntu ufanele abe phezulu bashaye izandla zabo nezinto. Sicabanga ukuthi umculo ufanele uhambe ngesigqi futhi wonke umuntu egijima yehle enyuka nezikala zezihlalo. Sibe nalokho kusize ngani na?
Where's the God is today?
kukuphi na kusibeke kuphi namhlanje na inqobeni yokudideka inqobeni yamahlelo saphuka ubuzalwane bonakala phela kwenzile bekuyinkumbi endala nezibotho na nazo zonke izinhlobo zezimbumbulo ezivela emuva lapho ekuqaleni nojobe wabona noma ujoweli wakubona okushiwe izibotho kudliwe yinkumbi nokudliwe yinkumbi kudliwe isikonyana nokunye nokunye kuzokube sasikudle phansi siqwini.
But the scripture says, I will restore the
Lord.
Made man go out with puffed up ideas and stuff.
And Mayembe Shobene, Agitadi Leonto, Upuma himself, Mochi, oh, Bugan, Incosana, Bugan, Ugutu Koyanjan, Japon Shagil and Okogong, Yakwas Gwenzabisa, Lugunogung, Lokabusiko Gulungulo, Guketayo. Prophet, what about the Lord of Giliranga? Why, yes, so you have a cover you. What he? Kumpulu could never walk in the Nini, Uzobu, Kekaga, Porto Gulungulu, Wamingaba. Uthi ngeke ukuba ube namakhosana nokunye nokunye ukuba ume lapho njengokuthi ngazi ukuthi usizo izingubo ozigqokayo noma ubukhalakhala ukhuluma ngabo into ethize engaphakathi kwakho lelo phimbo likaNkulunkulu lokho okuyikho. Umprofethi wedlula ngomunye wathi akusuye lo uNkulunkulu menqabile. Wedlula omunye wathi awunayo omunye na wathi sinomncane omdala bomfana emuva lapho egqumeni owena usezimvu kwakunguDavide. Ngikatibele tshalele ngani nekhandi libomvu umfo onobuso obucacile ngaphesheya lapho nawakhe amancane amahlobo aqothile ezisongeke zikumba sevu uNkulunkulu wathi nguye lowo. Zonke izithombe zakho ezinkulu noma yemba shobene awahambanga noNkulunkulu ungahle ube ne-DDD, i-PhD noma o-ela baphinde kabili no-D ungahle ube ngumbishobu papa noma ngaba yini ongahle ube yiyo kodwa uthathe uNkulunkulu kwenza okuthile kokungelutho. Ngoba nje uma ungebe lutho uNkulunkulu ungokuthize ngqobo nje uma ungazidedisa ukuma endleleni khona-ke uNkulunkulu angangena kodwa uma uminyanisekile kakhulu futhi unesitashi uze ube mkhulu kunakho konke nokungcolo kunakho konke awukabi nalutho ofanele ube nalo leyo inhliziyo ethobekile phambi kukaNkulunkulu futhi siyakwazi lokho bazalwane ngokuqinisekile. Yebo, awukaze ukubone noma uze ilange liphuma awukaze ukuze lokho wake waphuma uma uze amazolo ewana yini ebesingayenza ngaphandle kwakho na yabo akuthathi lokho ngizonitshela into yodwa manje kuseyilokhu akusiwa manzi axokozelayo yenza umsindo omkhulu kakhulu futhi agxume phansi naphezulu abonisa ubuhle bezinkanyezi kuwo yichibe encane elijulile futhi elinganyakazi elibonisa ubuhle bezinkanyezi sikudingayo kulobo busuku ileso esijulile isehlo esicebile leyo nto ethile phansi kithi akudingeki ukuba kumemeze nakuba kungenzeka kodwa sigcizelela ngakho konke ekumemezeleni kungahle kungakhulumi neze ngezilimi nakuba kungenzeka kodwa sigcizelela ngakho konke kulokho kungahle kuba akuthamelanga umhlangano kaBilly Graham umhlangano ka-Oral Roberts noma umhlangano wami awudingeki ukuba ukwenze ukufanele kube nakho yini lezo zinjulo zothando lukaNkulunkulu luphakade lowo moya ngaphakathi kuyo okwenza ube yilokho yikho. Ulokho engangikhuluma ngakho kulokhu kusa lilokho ebengikudonse ibandla ngaphesheya kwaseCalvary emuva naphambili. Ngicabanga ukuthi ngoba ukhulume ngezilimi noma ukuthi wazi okuningi kakhulu ngemibhalo noma ufunde izincwadi zomunye umuntu futhi wazi ngaphezu komunye umfo. Wathi beka uphawu labo ababubulayo futhi bakhalele izinengiso ezenziwe emzini. Ubani obengambeka uphawu emadolobheni akithi kulobu busuku na? Yabo yizinjulo zomoya hayi kungajuli akusilo igobalondo esihlahleni sekinati esihle yisihlahla sekinati ngaphansi kwegobalondo unegobalondo likhulu lingenalutho awunalutho ngaphansi kwalapho esikudingayo kulobu busuku izinjulo zothando lukaNkulunkulu. Futhi ngenkathi u-Eliya ezwa lelo phimbo elincane liyashezayo akukho kwamkhathazayo uzwele kukho konke kwakho na. Uzobuhambe ezinsukwini ezimbalwa namuzi oBilly Graham, uzobuza uRon Roberts, uzobeza abanye amadoda amakhulu. Akukho lutho olumelene nalawo madoda ayizinceku zikaNkulunkulu. Kodwa ungawulalela umsindo, yiza lelo phimbe lincane likashezayo, lezo zinjulo zento ethize engena enhliziyweni yomuntu, ikhipha bonke ubuwula kuwe, ikhipha lonke izwe kuwe, ikwenza uzonde izinto zezwe futhi uthande izinto zikaNkulunkulu.
That's the depths, that's the pool that reflects the stars of
God's
glory.
Lelo yichibe libonise izikhanyezi zenkazimulo yeNkulunkulu yaphakade. Yilokho kuveza izinyembezi emehlweni, kuletha injabulo ekhulumekiyo negcwele inkazimulo. Ikwenza ume lapho zonke ezike izinto ziye kwehlulekisa. Kwenza uma kufika kugula noma ngisho ukufa qobo lwakho, kusenesiboniso sezibusiza zikaNkulunkulu kulo.
That little pool. That's deep.
Yelo chibeli ngane lijulile futhi libonisa amazulu, hayi ukuxoxozela nomsindo wamanzi. Amanzi axoxozelayo wajulile kakhulu, ngamanzi amile ahamba ekujuleni. Kungathi uNkulunkulu angasisize kulobu busuku bangani, njengoba size etafuleni lesidlo ukukhumbula lokho. Kungakhathaleki ukuthi yikuphi okwangaphandle esikwenzayo, zingaki izinto ezinhle esizenzayo. Wena uthi awumvothi problem, ngiya enkonzweni ngizama ukuphila kangcono kunakho konke engingakwazi. Kuhle, akukho lutho obulumelene nalokho mfowethu. Ngikhulume ngezilimi mfowethu Branham, ngimemeze emoyeni, lokho kuhle. Kodwa lokho akusikho ngikhuluma ngakho mfowethu, lokho kuselokhu kungesikho, lokho kusikho engikhuluma ngakho. Ngikhuluma ngalelo phimbe elincane lihashazayo, leyo nto ethize ecebile neyasebukhosini, ukuthi ngangivame ukubona omama abadala lapho behla ngalezi zikhala zezihlalo lapha eminyakeni edlule, izinyembezi zikopoza ezihlathini zabo lapho umfana oyedwa oyizoni esukuma ukuba heze yalthare.
Ndanje
ngiyabiza futhi ngibone umfaneza bayahlala futhi baqhumise ishingamo wabo. Yini ndaba na? Ulahlekelwe ukuzwa kwalokho na? Uzweni na? Uzwani na? Sisesikhathini sokuphela, uzwa kwithelevishini nasemsakazweni kwiphephabhuku lakho emaphepheni akho ukuthi kuzoba nokuvunguza kulo lonke lelizwe ngelikilanga. Ulalela yini ukuzwa lelo alamu lonke umsakazo wakho uvuliwe usuku lonke kulungu nawo wonke lowo mpetho oqhubekayo ukuzwa ukuthi izinhlavu zizoqhathaza nini noma amabhomu na? Angiyilaleli leyodo, ngilalele ukuba ngize iphimbo lithi yenyukela phezudlwana, wenza kahle enceku yami enhle nenceku ethembekile. Uzwa yini na? Niyazi ngicabanga ukuthi sinokukhathalela kakhulu ekulalelisiseni kakhulu zonke izinto zezwe nezinto ezifana naleyo. Asikwazi ukuzwa lelo elincane iphimbo elincane liyashazayo. Sizwa abelusi bethu bethi vele ujoyine ibandla kuzobe kusekulungile. Sizwa abanye babo bethi vele ukhulume ngezilimi konke sekuphelile. Abanye babo bathi vele umemeze konke sekuphelile. Awukwazi ukuzwa lelo lincane iphimbo lincane liyashazayo elibeka into ethize ecebile nejulile empilweni ekwenza lokho ofanele ube yikho. Ukhola uthela ukholo ngoba usemvinini noma ohlangeni, ukhula nalo lusohlangeni, kodwa uthatha kuphila kulowo mvini ukuze uveze ukholo. Amanzi awela phezu kwawo azonisela kokubili, okubili kuzothokoza kuwo, bobabili bazokhula ngawo. Abesilisa nabesifazane bangakhula bememeze futhi badumise uNkulunkulu, bakhulume ngezilimi futhi bebe ngabebandla kusile emoyeni nokugoga izishumi futhi besalokho bengenjalo enhlizweni yabo, futhi lelo phimbe elincane liyashazayo likaNkulunkulu elicebile uthando lujulile. Noma nginikela ngomzimba wami ukuba ushiswe njengomhlatshelo wokushiswa, futhi ngingenalo uthando angiyinto yalutho. Noma nginikela ngazo zonke izimpahla zami ukuba ngondle abampofu, ngiselokhu ngingento yalutho. Nginokukholwa okunyakazisa intaba, ngiselokhu ngingento yalutho. Ngiyakhuluma ngezilimi njengabantu nezingelosi, ngiselokhu ngingento yalutho. Niyabo, ilelo phimbe elincane liyashazayo likhuluma phansi enhliziyweni yakho, eliguqula zonke izimo zengqondo okwenza imvelo yehluke futhi uba yisidalwa esisha kuKristu. Yini eyizayo na? Kuncike kulokho kulalelayo mngani. Uma ulalele lapha kungekho kuphumula, kungekho kubonisa. Kodwa uma ulalele ukuzwa ngemvuselelo enkulu endaweni ethize, lapho izinkulungwane eziyishumi zabantu zibuthene khona, qhubeka ulalele into engesiyo. ngizowela bese ngibona bathi banezicuku esikhulu kakhulu. Lokho akwenzi nomnciyo umehluko. Imizila emtshayo inakho lokho, konke okunye kunakho lokho, umculo wokuzibinya unakho lokho. Ngiyawela uku, ngiyawela ngenxa yenye into ethize. Uma uyela noma yini enye ngaphandle, uma ulalela noma yini enye ngaphandle kwalelo phimbe lencane liyashazayo, buyela emgedeni, buyela ngaphansi izinhlehle zomjonipha, size sikwazi ukulungiselela. Zimbabwe uthula, bese ulinda, yeka ukuduma kwedlule, yeka kuzamazama komhlaba kuzamazame, yeka imimoya evunguzayo ihambe, nomlilo oshanyele, noma ngabe yini okuzokwenzeka.
Now think of that song, teach me Lord, how to wait, when hearts are aflame.
Ngicabanga ngalelo culo, ngifundise Nkosi ukuba kulindwa kanjani lapho izinhliziyo zivutha. Mangithobise impakamoya yami, ngibize igama lakho, gcina ukholo lwami luvuselelwe, amehlo ami ekuwe, mangibe kulo mhlaba lokho ofuna ukuba ngibe yikho, yilokho engifuna ukukwenza.
Lay that weight upon the Lord.
Laba balinda enkosini baya kudlimelelisa amandla amasha, baya kunyuka intaba ngamaphiko njengokhozi. Niyakukhona lokho na? Bayokugijima bengakhathali, baya kuhamba bengaphela amandla. Ngifundise Nkosi, ngifundise Nkosi indlela yokulinda. Yekela ukuthi uma kuhambe, yekela umlilo oshanyela udlule, kodwa bangizwe nelo phimbe elincane liyashazayo lithi, wozani kimi nina nonke nikhathelene nisindwayo, phumani ngaphansi kwesihlahla somjunipha, phumani emiketeni yenu. Ngifuna ukumboza ukholo lwami, ngibheke igazi lakhe, ngihamba ngiqhubeka futhi ngithi, yebo Nkosi, manje ngiyakholwa. Asikhuleke.
Oh Lord,
Oh Nkosi mdali wamazulu omhlaba, mqaliso kuphila okungena phakade nomnikezeli wazo zonke izipho ezinhle, yiba nomusa kithi Nkosi. Manje simi ekudingeni ukuzwa amaphimbo ethu Nkosi asephumile, futhi manje sesizwe amaphimbo amaningi kakhulu. Kunokuningi okuthi welela lapha kuleli bandla. Uma uzojoyina ibandla lethu, sineqembu elihle kunawo wonke edolobheni, abantu abaqoke kodlule bonke, imeya yedolobha iphuma iya endaweni yethu, nabantu abaningi emihlanganweni yabo Nkosi, nababuzi nokunye nokunye, ukuphuma nokukhuluma. Oh Nkulunkulu, kukhalisa kimi Nkosi, ngifihla mgeteni futhi ngivumela ngilinde Nkosi. Nginanda bani ngokushiya umbuzi na, ngifuna kuze lelo phimbe elincane liyashazayo lomsindisi wami. Oh ngisize ukuba ngilinde Nkosi, futhi ukuba ngivuselele amandla ami ngisalindile kuwe, futhi siza leli bandla Nkosi ukuthi bazolinda kuwe, futhi uvuselele ukholo lwabo, futhi uvuselela amandla abo, benyuke intaba njengamaphiko ezinkosi, kwangathi bangalalele Nkosi, kungesiyo umsindo, kungesikho kumemeza, kodwa balalele iphimbo elincane liyashazayo. Nkosi, ezinsukwini ezimbala ngikhwela emgedeni ngaphesheya ukuba ngilinde. Oh Nkulunkulu, ngisize Nkosi, ngiphuphuthekise futhi wenze izindlebe zami zibe yisithulu ezintweni zezwe, ekuthandweni ngabantu, noma odumweni, noma kunoma yini ukuthi lelizwe lingayinikezela. Mangihlale lapho Nkosi, ngize ngizwe lelo phimbe elincane liyashazayo, khona-ke inceku yakho mayiphume Nkosi, yenyuka intaba emaphikweni Nkosi, siphe khona Nkosi. Busisa leli bandla elincane, busisa mfowethu Neville, susa lokho kukhulu esiswini sakhe Nkosi, futhi ukulahlele kude naye, mfake emanisini Nkosi, futhi umbuyise muva lapha esehlinyelelisiwe, bayohlumelelisa amandla abo, siphe khona Nkosi. Sithethele izono zethu, siza etafuleni lesidlo manje Nkosi, wena wathi odla futhi aphuze lokhu ngokungafanele, uzidlela futhi aziphuzele icala uma ingawahlukanisi umzimba weNkosi.
And try us and see if there's any unclean thing about us.
Sisize Nkosi ukuba sihlale imiphefumulo yethu, izinhliziyo zethu, futhi sivivinye ukuba ubone uma kunento engcolile ngathi. Uma ikhona sithethelele, oh Nkulunkulu, njengoba silinde ngokuthobeka phezu kwakho. Sikucela egameni likaJesu, indodana yakho. Amen.
Teach me, Lord, to wait. down on my knees.
Ngifundise Nkosi ukuba ngilinde ngiguqe ngamadolo ami futhi ngesikhathi sakho uqobo esihle uzophendula kunxusa kwami kunjalo. Ngifundise kungathembeli kulokho abanye abakwenzayo kodwa ngilinde ngomkhuleko impendulo evela kuwe.
That's what I want to answer from heaven.
Ilokho engikufunayo impendulo evela ezulwini. Ngifuna ukuza iphimbo lakhe, hayi iphimbo lemenenja, hayi iphimbo likameya, hayi iphimbo lombusi, hayi iphimbo lombishopi. Ngifuna ukuza iphimbo lakho Nkosi. Lobo bunene nokuzotha kukamoya ngcwele ukhuluma enhliziyweni yami. Wozani kimi nonke ninikhathelene nisindwayo. Yebo Nkosi, silele ngaphansi kwesihlahla somjunipha manje. Silindile sibone ukuthi uzothini. Nkosi, nibuzise ngamunye manje. Bangaka bafuna ukukhunjula emkhulekweni na? Asikubone uphakamisa isandla sakho. Ngithi Nkosi, ngifundise ukulinda, ngifundise angikhohlwe yikho konke ukuphakama kwami. Lapho abanye bedlula benza izinto ezinkulu njengalena, mangithobise impakamo yami nje ngibize igama lakho. Ngifundise kungethembeli kulokho abanye abakwenzayo, kepha nje ngilindele emkhulekweni impendulo evela kuwe. Njengoba kwenza u-Eliya, walinda emuva lapho weza ukuduma, weza umbane, weza ukuqhekezeka kwamadwala, weza umlilo, weza umoya, kodwa lokho akusikho ayekubhekile. Umnyakazisanga ngisho umprofethi wakuyeka wedlula, kodwa angenkathi lelo phimbo elincane lihashazayo wathabatha isiphuku sakhe wazimboza ngaso ebusweni bakhe wase eya ekupheleni komgedo. Nenkosi yathi, hamba ume phezu kwedwala ezansi lapho. Yilokho engifuna ukukuzwa, yima edwaleni. Kulungile, sekuyisikhathi manje sesidlo. Nkosi, nibusise. Ngiyacabanga okokuqala ngaphambi kokuba senze lokhu, sifuna ukunikela ngomkhuleko kulowo nalowo phakathi lapha uphakamise izandla zabo ukuthi bebemfuna ngempela uNkulunkulu ukuba khulume kubo. Ngabukhona noma ubani kini lapha ungaphansi kwesihlahla somjunipha yilobo busuku na? Phakamisa isandla sakho impela, impela sinjalo. Abaningi benu lapha usemketeni elindile, ubone zonke lezi zinto zidlula, nizwe izivuselelo ezinkulu zika Billy Graham, zika Oral Roberts, eyami uqobo uye yonke indawo, Tommy Osborne, Tommy Hicks, zonke lezi ziqhubeka. Kodwa likuphi na? Liphi lelo phimbo na? Wena uthi ngimemezile namajesaphu, ngingisine emoyeni nama-musical hearts. Nginazo zonke lezi ezinye izinto, ngenze konke lokho. Kodwa iphi leyonto ethize futhi Branham engibhutshuza ngede futhi ibeke umthwalo kimi ngenxa yemiphefumulo elahlekile, ngize ngingakwazi nokuphumula ngenxa yayo na?
Now that's the only kind that's going in. That's what the Bible said.
Manje lolo yilolo hlobo kuphela olungenayo, yilokho ibhayibhelile kusho. Beka uphawu kuphela kulabo ababukulayo bekhala ngenxa yezinengiso ezenziwe emzini. Wo, yilapho esikudinga khona bangane. Asikhuleke futhi.
Lord, please, Lord.
Nkosi, ngiyacela Nkosi, oh, ngingahle ngicule kakhulu, ngingahle ngishumele kakhulu kakhulu, ngingahle ngimemeze kakhulu kakhulu, ngingahle ngikhale kakhulu kakhulu, kodwa ngisoze ngakhuleka ngokwenele kakhulu. Wo Nkulunkulu, ngihlole futhi ngivivinye.
Is this speaking a while ago about the deep pools? How they reflect the stars.
Ngikukhuluma nje sikashane nezedlule mayelana namachibi ajulile ukuthi azibonisa kanjani izinkanyezi. Faka injulo yomoya wakho kithi Nkosi, njengoba uDavid umprofeti wathi, ungiholele ngasemanzini okuphumula, hayi emanzini axokozelayo, amanzi okuphumula. Ngiholele lapho Nkosi.
Get me quiet. I'm nervous. I'm all upset.
Ngitulise, nginokwethuka, ngiphathekile wonke kahle. Ngenze konke ongitshela ukuba ngikwenze ngokwazi kwami konke. Nginqamule izwe emhlabeni jikelele, ngishumayela futhi ngikhala futhi nginxuza. Ube nokuthembeka ukuphonsela ngaphandle leso sibonakaliso sikaMesiya, ukukhombisa ukuthi nguwe Nkosi okwenzayo futhi hayi umuntu. Ngiyabonga kaloko kodwa Nkosi, ngingaphansi kwesihlahla somjunipha kulobo busuku. Ngiyazibuza, kungani bengaphenduki na? Kungani le meluko engekubone Nkosi na? Ngabe imizwa yayo isinqundekile na? Ngabe ibandla lihlelwe kangaka labophala kangaka na? Futhi ngeke babambisana, ngeke benza lutho ngaphandle kokugxeka. Kodwa ngiqinisekile nje enkulu obusuku, njengoba kwakunjalo ngo-Eliya, ngaphansi kwesihlahla unezinkulungwane eziyisikhombisa nokho ezingazange zikhothame kubhali. Unabangcwele abaningi emhlabeni namhlanje abalinde ukufika kwenkosi. Unkosi siyawukele sivivinye futhi usifake silinganisweni sakho sokuqala futhi uma sibona sifunyane sifuna unkosi sihlabulule khona ke ezondweni zethu futhi senze lokho obungavuna kuba sibe yikho yipha lokho kuwo wonke ngamunye okuleli bandla ngokuba sikucela egameni lika Jesu amen. Manje kuzoba isikhathi sesidlo sikholekela ukuba uNkulunkulu anibusise manje wonke ofanele ahambe futhi ongavuli ukuthethe isidlo sihlangane lapha ngolesithathu ebusuku sophinde sibonane futhi ningakhohlwa ukukhulekela ngizodinga manje izinsukwini ezimbalwa ezilandelayo ngizodinga umkhuleko manje ningakuthathi nje kalula kodwa ngibekeni phezu kwenhliziyo yenu futhi ningikhulekele ngidinga imikhuleko yenu. Ngilezi nqume ngimele ngizithathe ezingasho umehluko wezigidi zemiphefumulo. Kukhona kumele kwenziwe ngihambe ngakho konke ngingakwazi ngamandla ami uqobo ngizodingeka ngibe nombono vele kuNkulunkulu ngami uqobo uyongibonisa kabanye kodwa ngingifanele ngibe nento ethize ngami uqobo ngiyawudinga ngikhulekeni uyokuthumela uma nje nizokhuleka. Ngikibele ngapha namhlanje bengibuka inxa zonke bengiphandle ngiyendlini yakho mfowethu Roy futhi bengingafuni ukungena kunemoto ehlezi lapho ngikoleta wena nodadewethu Slotho ukuvakasha mina nami besigibele ngapha ngathi awu sizobuya sikhashaneni kamuva kodwa ngabambeka futhi ngangabuyele muva sizungeza ngigibele ngapha emigwaqeni ngicabanga wo uNkulunkulu kukhona kufanele kwenziwe ngifanele nje ngithole wena ndawo ndawo ihora kudendezela ubumnyama kuyazinza isikhathi sokuphela silapha umzuzu wodwa ngaphambi kwaphakathi kwamabili niyabubona ubukhona besitha ukuzamazama umuzwa isimo sokwethuka ukungezwani kwezwe futhi ungazi ukuthi lokho yimbubhiso yakho niyabo. Oh yeah, sikhuphuke intaba ngamaphiko njengokhozi manje sindizele ezingalweni zakhe onguyizolo namuhla naphakade. Manje wonke lowo ofuna ukuhlalela isidlo sizojabula kuba nawe kulesi sikhathi sehlanganyelo. Manje thatha abaseKorinte bokuqala ngiyakholwa isehloko seshumi nanye lapho ngizodingeka ngikufunde khona manje khona ke Fortuneville uma uthande. Ngokuba mina ngakwamukele enkosini lokho nenganinika khona ukuthi inkosi uJesu ngalobo busuku akhashelwa ngabo wathi abathe sinkwa wabonga wasihlephula wathi thabatha udle lokhu kungumzimba wami ohleshulelwe nina lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule. Kanjalo wathi abathe nesitsha emva kokudla kwakusihlwa wathi lesi sitsha siyisivumelwano esisha egazini lami lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke enisiphuza ngazo ukuba ningikhumbule. Ngokuba njalo nxanidla lesi sinkwa niphuza lesi sitsha nimemezela ukufa kwenkosi ize ifike.
Wherefore whosoever shall eat
ngakho ke lowo odle lesi sinkwa aphuze lesi sitsha senkosi ngokungafanele unecala lomzimba negazi lenkosi.
But let a man examine himself and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh
kodwa umuntu akazihlolisise khona ke akadle lesi sinkwa aphuze lesi sitsha ngokuba odlaye aphuze ngokungafanele uzidlela aziphuzele icala uma engawahlukanisi umzimba wenkosi. Ngenxa yalokho baningi phakathi kwenu ababuthakathaka nabagulayo nabaningana balele kepha uma besizahlulela thina besingayikwahlulelwa kepha nxa sahlulelwa siyalaywa yinkosi ukuze singa lahlwa kanye nezwe. Lokho akudingi ukuchazwa yilokhu nje uma sidla futhi siphuza ngokungafanelekile sizidlela futhi siziphuzela icala ngokungawahlukanisi umzimba wenkosi. Ngenxa yalokhu abaningi babuthakathaka futhi bayagula phakathi kwenu nabaningi bafile. Yabo uma siza kuzethatha isidlo wonke umkhristu ufanele athathe isidlo kungumsebenzi wakho kungela amanqamu. Yabo uJesu wathi uma ungasithathi unenhlanganyelo nami. Yabo kodwa lowo odla aphuze ngokungafanele uzidlela futhi aziphuzele icala okusho ukuthi uma usengaphandle nezwe futhi wenza izinto zezwe futhi abantu bakubone uthethe isidlo wenza kungalungile kuphela uzilethela ihlazo futhi uyokulimaza kuphela akusiko ukuthi kuyolimaza uNkulunkulu kuzolimaza wena. Kodwa ngakho umuntu ufanele bazihlole bona uqobo futhi ngaphambi kokuba sisondele emzuzwini ongcwele cela uNkulunkulu ukuba ahlole impilo yami futhi uma ngenze noma yini engalungile ngithethelele ngakho angiqondile ukukwenza ngizokulungisa uma ezongembulela khona futhi ngizocela into efanayo ngawe wathi uma nihlangana nibolindana omunye nomunye lokho ngokuthi lindanani futhi nikhulekelane sifuna ukuthatha lesi sidlo futhi uma sikakwenzi nganyelo naye lokho akushoyo ngokuqala noma uJohane ongcwele sahluko sesithupha manje asikhuleke ngikhulekeleni buthule ngenkathi ngisanikhulekela ngikhulekela ukuthi uzosithithelela ngokukholwa vumela umoya wakho uNkulunkulu ufike ngikhulekela ukuthi uzosithithelela ngazo zonke iziphambeko zethu kubantu thethelela
Oh Lord, hear our prayer.
Onkosi yizo umkhuleko wethu, lona umkhuleko wethu wokuthethelela Nkosi. Sikhulekela intethelelo, sikhulekela umusa, sithethelele Nkosi njengalokhu kulotshiwe ezwini lakho. Usithethelele iziphambeko zethu njengalokhu sibathethelela abasonayo. Futhi ungaziholele kulingweni, kepha usikhulule kokubi. Ngokuba umbuso ngowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Ngikholwa ukuthi nokuningi kakhulu